no, no.
This is Iron.
Namadingo.
Big man, Namadingo.
Exclusive from GucciWarp.com.
Walimbanti malora kuti undipweteke. Unbelievable, yeah. Walola mtima wanga usweke, yeah. Kine ni matendi wenjiti angalora. Sunga choke, that's not okay. Sindi kufuna ntiti ichoke, yeah. Mene ndi kupumira panomo. Ndiye sandija amati bibi. Chifuko ndi mawanga ukutama ngazi. Sisa no more. Wanyamuka ndi nkoko ngolora. Ngati ndege, ngati ndege. Zota tatela nso panolora. Mwina sizinga teke, sizinga teke. Wanyamuka ndi nkoko ngolora. Ngati ndege, ngati ndege. Zota tatela nso panolora. Mwina sizinga teke, sizinga teke. Akuti I don't deserve a second chance. Olo zitafuta zitatani. Mamuna salira kuma ine kungomva izindelirani. Chibadwire sinda komokepo. Kuma papo kankadatani. Basitu pamene pajafentani. Ngati ndikulota etizono samba chisoni. Lora amvekere amwene tsukani. You and me, we are done. We will be like the moon and the sun. Night and day can never be one. I could not believe what was going on. Oh my lord, what a confusion. But I must accept she is gone. Wanyamuka ndi nkoko ngolora. Ngati ndege, ngati ndege. Zota tatela nso panolora. Mwina wanyamuka ndi mavuvulora. Ngati ndege, ngati ndege. Zota tatela nso panolora. Mwina sizinga teke, sizinga teke. Ngati siye mwehuja adaniola. Jiri mungagari mocho kanga kakurola. Kumandi uza wina katafona satalora. Lero zonse zinja, hola. Zota tatela nso panolora. Mwina sizinga teke, sizinga teke.
Exclusive from GucciWarp.com.